Yeah.
Yo, yo. Bomboko.
Kutoka alo. Kama utani moyoni yameingia na mimi nimeshazama. Tulikutana TikTok ndo mwanzo kufahamiana. Mara ghafla binvu, kila kitu tunaendana. Ameninasa ka urimbo, sitaki acha kumtazama wewe. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidia tasoda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidia tasoda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Asa nataka wajue unanipenda, niite baby.
Baby wangu.
Kwa wasioamini wewe ni wangu, niite mai.
Mai wangu.
Hata ukiniposti caption andika sweetie.
Sweetie wangu.
Ukija kukutongoza wambie nina mpenzi.
Mpenzi wangu.
Boy come number one. Mwombe Mungu zima, tatizo la mapenzi kanituma mimi. Nikupe, nikupe ni. Iwe mabonde milima, we fly any weather. Lubani ndo mimi wa upendo. Nikupe, nikupe ni. Mwoga kuchiti notice. Ya uongo ndo kabisa siwezi. Likiza mono tambani mwezi. Na kuposti wajue sijiwezi. Baby una penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika, no. Jue kama unanipenda, niite baby.
Baby wangu.
Na kama ugini posti Snapchat, niite mai.
Mai wangu.
One and only, my love, my sweet.
Sweetie wangu.
Wakija kukutongoza wajibu we unampenda.